Cause I don't go, moyo ni mie. How many ways I so won't go, can easy dear. Naisi, naisi, naisi kupagawa. Naisi, naisi, naisi kanipavidawa. She's so fine, nitake nini tena. Wangu shuja, zidisha upendo fura. Kaniweka, ona tunapendeza, lolo limbo atasijui wapi, chakula kwa mkeka, tayari kimetengwa. I say, moyo wangu mebeba, sijui utaweka wapi baby. Maneno mengi na usema ya sije kukukera. She's so fine, nitake nini tena. Wangu shuja, zidisha upendo fura.
Digital.